Black Ninja.
Yeah.
You know what I'm saying?
Let's go.
BBC once again.
Yeah. Yo, toka day one, toka day one, niko na same attitude. Hata ibadile dunia, siwezi change, same as much as you. I'm not of that magnitude, I ain't mad at you. Kabla kutega skio, nguo bongo to be aware. Unihuru wa fikra binafsi, tough compare. Na yosema yanahusu kwa muhusika. Na yosomu husu ndo mlengwa naepaswa kubadilika. Kila moja anataka kuumiza. Ni nani wa kuiponya dunia? Kumwangaza kwenye giza la vizazi vinavyofuatia. Inapasa muda na nafasi kuishi maisha risi na uwazi. Utambuzi ya kinifu kwa kina jipe kazi. Kutambua your life purpose. Jabii imekosa dira. Who's right and wrong among us? I found my soul ascending to higher self. Then I'm the total submission of the spirit in the seventh dimension. I'm here for the sake to rise one nation.
Jitambue, jichunguze wapi ulipo. Mambo ni mengi, kuwa critical, kuwa huru. Tumia akili kukabili kabla hujakikuta kifo. Jitambue, jichunguze wapi ulipo. Mambo ni mengi, kuwa critical, kuwa huru. Tumia akili kukabili kabla hujakikuta kifo.
Mimi ni mmoja mwenye fikra za wengi, sina woga kumwaibisha mshenzi. Ili andiko takatifu kwa watu wa Afrika. Toka mitaa usiodhani niko ndani na wakilisha. Nachanganya nguvu za mwanga na giza, na wakimbiza, na wakalisha. Sichanganyani na uzushi wa kijinga, ubwege na ufala. Naongozwa na maarifa bila majivuno papala. Naepuka misala, nageuka suluhu inapobidi. Naongea na mwenye haja kujifunza, hunikuti na bishana, nguvu zangu nazitunza. Leo nasimama mbele za watu nina confidence, niko na full of experience na difference. Naika mata MIC, talking about the real life I live. First of all, thanks to G.O.D. I believe live and die. Vingine vyote vya baki optional na minimal. Don't stress yourself, live wisely. Each and every time you tune your radio, you hear me flow, I didn't know you weren't ready.
Jitambue, jichunguze wapi ulipo. Mambo ni mengi, kuwa critical, kuwa huru. Tumia akili kukabili kabla hujakikuta kifo. Jitambue, jichunguze wapi ulipo. Mambo ni mengi, kuwa critical, kuwa huru. Tumia akili kukabili kabla hujakikuta kifo.
Straight from another dimension. Servants this, the SV.
It ain't hard to maintain.